iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Tubutse ko mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya hano muri studio 6 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima Ijwi rya Amerika ribategurira buri wa gatatu. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Njye ndi hano Kampala, Uganda.
Njye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze, nshima kandi nishimira kuba twongeye kubonana tukabona amahirwe yo kwakira no kuganira n'abatumirwa muri studio. Nejejwe kandi no kongera kubaha ijambo, kwakira ibibazo n'ibitekerezo byanyu mwebwe abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Hashize ibyumweru bike tugaruka muri studio buhoro buhoro, tukabaha umwanya kuri radio yanyu nyuma y'igihe kirekire tutabasha gukora ibikorwa nk'ibyo kubera COVID-19. Mwarihanganye rero kandi twizeye ko muzakomeza, tukaba tubashimiye cyane kuba mutaradutereranye. Uyu munsi rero turaganira ku ndwara zititaweho n'izindiririzi bita mu Gifaransa maladie tropicale négligée cyangwa neglected tropical diseases mu Cyongereza, mu magambo ahinnye ni NTDs. Umutumirwa wacu rero uyu munsi ashinzwe agashami ko kurwanya izo ndwara mu gihugu mu Rwanda mu kigo gishinzwe ubuzima, ni Bwana Jean Bosco Mbonigaba. Nagira ngo tumwakire. Bwana Mbonigaba, urahura komeye?
Murahawe jene.
Yego cyane rwose, ndumva twumvikana neza. Wakoze kandi kuri uyu mwanya waduteganyirije, wateganyije Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nta gushidikanya ko turi bwungukire mu byinshi. Ikaze rero.
Murakoze cyane Ijwi rya Amerika.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS riherutse gutangaza ko icyorezo cya COVID-19 cyasubije inyuma ibyari byagezweho mu kurandurana n'imizi indwara zititaweho n'izindiririzi. Indwara ziri mu matsinda 20 zibasira imiryango ikennye yo mu turere dushyuha. Nkaba nifuje ko tuganira kuri iki kibazo. WMS ivuga ko izo ndwara zandurwa n'abantu miliyoni 1,700,000 ku isi hose, 45% byabo bari muri Afurika. Mu myaka 10 ishize WMS yatangazaga ibintu bikomeye byari byagezweho mu buvuzi bw'inyinshi muri izo ndwara zishobora guhitana umuntu cyangwa se zikaba zamumugaza. Iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryagaragazaga ko ibihugu 42 mu mpande zose z'isi byabashije byibura kurandura imwe muri izo ndwara. Nagira ngo rero Bwana Mbonigaba muze kutubwira muri make izo ndwara zititaweho n'izindiririzi izo arizo, uko umuntu yazirinda, ariko ahanini twibanda ku ziboneka mu karere kacu k'ibiyaga bigari bya Afurika, cyane cyane nk'iziboneka mu Rwanda. Ndibwira ko ari nazo ziboneka mu Burundi cyangwa muri Congo, ibihugu birimo benshi mu bakurikira ibiganiro byacu. Ubwo rero mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, najya ngo wongere udusobanurire muri make ibyo ku buryo abantu twese bakurikiye ikiganiro twuza kumva ibintu kimwe. Iyo bavuze indwara z'indiririzi n'izititaweho, baba bashaka kuvuga iki?
Jeanine murakoze cyane. Izi ndwara ni ndwara mu by'ukuri zikunze kwibasira cyane cyane abantu babaye ubuzima buciriritse. Ni ndwara kanini zijyanira na n'isuku nke cyangwa se umwanda muri rusange. Akaba ari indwara mu by'ukuri ziganza cyane cyane mu bihugu biri ahantu hashyuha cyangwa se hari n'ubuhehere. Izo ndwara ahanini zikaba zikubiyemo inzoka zo mu nda, zikaba zikubiyemo n'indi kagariziyoze. Iyo ntabwo iba mu nda, iba mu miyoboro y'amaraso yegereye amara, yibambirira mu bishanga. Hakabamo indi itera ubuhumyi bw'amaso ariyo bita trachoma. Ndi kuvuga iziganje cyane cyane muri rusange no ku isi zigahagaragara. Hakaba n'indi yo kubyimba ibirenge bita ibitimbo cyangwa imidido, hari naho bayita n'imisozi, iyo mu kifaransa bayita chariose lymphatique. Hakaba n'indi bita onkocercose, nayo itera ubuhumyi bw'amaso ndetse no kwangirika k'uruhu, bayita onkocercose. Izo ni zimwe muri eshanu z'ingenzi zikunze kugaragara cyane cyane ku isi, ariko ntabwo arizo gusa zigize indwara zitaho uko bikwiriye. Hari n'izindi, hari urugero nko kurumwa n'imbwa. Imbwa zino zishobora kukuruma zikagutera nk'indwara y'ibisazi by'imbwa. Hari ukurumwa n'inzoka ikaba yagutera ubumara. Hari n'indwara itiniya ituruka kurya ingurube cyangwa se n'inka zidatunganyije neza, inyama zazo zidatunganyije neza. Ndetse hari n'ubwo ishobora kugira mu bwonko mu gihe amagi y'iyo ndwara y'iyo nzoka yateniya cyane cyane yatutse ku ngurube abashije kutujyamo. Hari n'izindi nyinshi, urugero nanone nk'ibibembe ni imwe mu ndwara zitaho uko bikwiriye kuko byaba ku rutonde rw'umuryango w'abibumbye. Akaba ari lise y'indwara mu by'ukuri zigera kuri 20, zikaba zishyirwaho n'umuryango w'abibumbye bitewe n'uko itsinda rishinzwe ibishinzwe ryabanje kugenzura iyo ndwara, bigasanga koko yibasira igice kimwe kurenza ibindi bice by'abaturage, kandi ahantu yiganje kurenza ahandi, bigatuma babasha kwishyamo izo ndwara ziba zitarita uko bikwiriye, arizo nko kwabuze mu cyongereza zitwa eritibizi mu magambo ahinnye. Numva ari uko nabasha kusobanura izo ndwara
ye mu izo ndwara nk'uko mubivuga 20, ishami ryawo ni ryita ku buzima rishyira ku rutonde rw'izindi zititaweho n'izindi ririzi. Muri izo ndwara izikunze kuboneka mu Rwanda ni izihe?
Yego, nakoze ikibazo cyiza. Zihagaragara cyane imbere ya mbere n'inzoka zo mu nda, ziragaragara mu rugero rugaragara kuko nibura mu bantu 100 bapimwa ushobora gusanga nka 40 barwaye izo nzoka zo mu nda. Hari nanone n'izindi zijyanye niyo dariziyoze ahanini igaragara mu ahantu hatandukanye, hari amazi adatemba wenda nko mu buhinzi bw'umuceri n'ibindi. Hari indi yitwa shishikara cyangwa se ubuheri, nayo ikunze kugaragara mu gikongero rugaragara. Navuga ko ndetse n'indi yitwa imidido, imidido ariko idatera feriyoze lymphatique itewe n'ubutare buba mu butaka ariyo bita podokoniyoze. Nizo urebye z'ingenzi zikunze kugaragara cyane. Izindi zikaba zirimo zigenda zicika zitakiri ikibazo gihangayikishije nk'ibibembe birimo kugenda icika cyane. N'izindi zimwe na zimwe zitakiri ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije ubuzima rusange bw'abanyarwanda.
OMS ivuga ko hari byinshi byari byagezweho mu kurwanya izo ndwara nk'uko mubivuga, harimo izigenda zicika, hari byagezweho rero, ariko departoma ishinzwe gucunga indwara zititaweho n'izindi ririzi mu ishami ryawo ni ryita ku buzima, ivuga ko hari ubwoba ko igice kinini cy'ako kazi gakomeye kandi gafite akamaro cyane kakozwe gishobora gusubira inyuma uko byahoze mbere biturutse ku ngaruka za COVID-19. Mu Rwanda iki cyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ki mu rugamba rwo guhangana n'izi ndwara mutubwiyemo zimwe?
murakoze je ni ku kibazo cyiza navuga ko nibyo koko izo mpungenge zihari ku isi yose no mu bihugu byinshi cy'uko ibyagezweho cyane cyane mu guhatana n'indwara bishobora gusubira kuri ikibazo cya COVID-19 ariko niyingira ku ruhande rw'u Rwanda dushobora kuza gusanga ahubwo hari biri gukorwa ndetse bite n'ingamba leta yashyizeho ugasanga bishobora no gufasha mu guhashya ikibazo cy'izo ndwara ziterwa n'umwanda ahanini cyane cyane nk'izo zo mu nda wenda impungenge za mbere z'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kurwanya guharanira ubuzima OMS zijyanye cyane cyane n'ibihugu bitabashije kujya bitanga ibinini by'inzoka cyangwa se n'ibyo binini bya izo ndwara zindi twavuze tuvugaho kuko ubundi kugira ngo bazihashye ibihugu byinshi bikunze gutanga ibinini by'inzoka cyangwa se izo ndwara zindi muri rusange abantu bagifite icyo cy'imyaka runaka bose bakaba ari ibinini by'inzoka ubu kubera ikibazo cya COVID ibihugu byinshi ntabwo byabashije gukora icyo gikorwa cyo gutanga ibyo binini kubera ikibazo cya COVID ko hagaragara ko mu gihe babitanga bishobora gutuma abantu bahura n'ubwandu bwa COVID bakavuga bati kugira ngo rero tubitange reka tubyihorere ari naho habayeho ibyago by'uko bimwe mu binini byatanzwe nk'inkunga mu bihugu bitandukanye amakuru avugwa yuko hari ibyagiye byangirika bikaba bitagejeje igihe byagomba gukoreshwa ni ukuvuga mu cyo bita mu gifaransa bita expiration ni ukuvuga ngo bikangirika itariki yabyo y'ukoreshwa ikagera bitari byakoreshwa bikangirikira mu mastock bigatwikwa akaba ari ibyago rero bihurirana cyane cyane hanini n'icyo kibazo cya COVID ubu mu Rwanda aho navuga ko hagiye habaho guhuza n'ibihe twabaga turimo bya COVID kugira ngo bitabuza cyangwa bidasubiza inyuma ubugamba twari tumaze kugeraho cyangwa se insinzi twari tumaze kugeraho duhangana izo ndwara kuguhuza n'ibihe rero kwagiye kujyanirana n'uburyo u Rwanda rusanzwe rukoramo ibintu ndavuga cyane cyane uburyo mu mudugudu mu isibo inzego zikorana aho abajyanama bakoranye na mutwara sibo mu kugira ngo bagere urugo ku rundi bya bindi bigupfira mu masitoke amwe n'amwe cyangwa se mu bubiko bw'ibihugu bw'imiti bimwe na bimwe ariko mu Rwanda twavuze ati kuki bitamanuka bikajya hariya mu isibo umujyanama akagenda ari urugo ku rundi abaha ibyo binini bikeneye kugira ngo bifashe abana ndetse n'abantu bakuru aho ubwo yabanzaga kwirinda akambara ibimurinda kugira ngo atandura cyangwa atandura ibyo birimo ibisabwa byose nk'uko byagengwa n'amabwiriza y'ubuzima harimo masike ndetse n'ibindi byose bikenewe kuba bafite sanitayiza n'ibindi bikenewe byose urugo ku rundi hamwe n'amutwara se bafatanyije nubwo ngo rero gukorana kw'inzego z'ubuzima n'iz'ubuyobozi busanzwe byafashe gutuma nta kinini twavuga ngo gipfuye ubusa kubera aho kitakoreshejwe ngo gihabwe abari bakigenewe kibavure kibarinde izo ndwara zititaho uko bikwiriye usibye n'ubwo buryo bushya bwashyizweho bwo gukora urugo ku rundi hafi n'ubundi buryo bushya bw'uko umwarimu mu gihe yigisha abana hagezweho igihe cyo gutanga icyo kinini kuko atakibaha akajya abana yigisha nyuma y'uko ahawe amabwiriza y'uko yabigenza kandi mu buryo burinda aba bana bari ku ishuri kuko nyuma y'uko amabwiriza ashyiriweho y'uburyo amashuri agomba kwiga mu gihe cya COVID abana basubiye ku ishuri ubu rero mu gihe cyo gutanga ibinini kigeze bahawe ibinini n'abarimu babo ubu ni uburyo bwagiye bushyirwaho rero none kino kintu navuga ngo gisa nk'aho cyafashije mu kurwanya zino ndwara nubwo nta twakwishimira ibyago bya COVID nta n'uwabyishimira na gato ahubwo hari amasomo byagiye biduhaye nicyo navuga ni ukuvuga ngo kuba twahuye n'ibyago byaduhaye kwigamo amasomo y'uburyo noneho twahangana n'ibindi bibazo bitandukanye duhura nabyo mu muri ubu buzima bwo guhangana n'izi ndwara aho mu gihe iki kintu cyo gukaraba intoki ahantu hose hashoboka kenshi bishoboka kiri mu gifasha no kurinda COVID ariko kinafasha no kurinda izindi ndwara zabaga ziganje cyane nk'izo nzoka zo mu nda n'izindi ku buryo mu buryo butandukanye tugenda dukorana n'izo nzego zitandukanye kugira ngo turebe n'icyo twakwigira mu bihe tuba turimo tubashe kugeza serivisi zikeneye kuri abana kugira ngo aho bari bageze badasubira inyuma cyane cyane ndavuga nko kwigwingira ry'abana cyangwa se imirire mibi izo nzoka zo mu nda zizwiho kuba zituma abana batanyurwa n'ibyo barya kubera ko ubwazo zitungwa n'ibyo baba bagiye zikabituma bitabayoboka ubwo rero kugira ngo ibyo bintu bibashe kugerwaho dukwana izo nzego zitandukanye zishinzwe kurwanya igwingira kandi twizere ko ibi nibigera ku bantu bose mu gihe gikwiriye ndumva ari kinavuga ku kibazo mwambajije iyo murakoze
reka noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika amaze akanya dutegereje Jean Long uranyumva
mwiriwe neza
mwiriwe
yego
amakuru cyangwa ngaho
amakuru ni meza
niko nuko ye twishimiye ko kwakira nk'umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika wifuza gutanga igitekerezo cyangwa se ikibazo ijambo ni ryawe
nayimaze igihe kinini cyane rwose ntabavugisha narinda bakumbuye
twagarutse muri studio gahoro gahoro
maze iminsi mbumva ariko nkabura uko mbavugisha
nuko ufite akabazo se cyangwa ni igitekerezo
merereye I Kigali imbere aho bita ku mukuyu ubu niho ndi
yego
none n'umutumirwa ndamushimiye nawe n'ibyo arimo gusobanura se cyangwa gusesengura natwe tukagira ibyo twamubaza yo kujya twifuza
mubaze nta kibazo
yenda icya mbere namubaza ni uko wenda numvise ko nabonye uburyo mwasobanuye ku rubuga nkoranyambaga natanzeho nimero ngo muze kumvugisha buvuga yuko ari indwara ngo ziba ahantu hashyuha ese mu Rwanda naho ni mu gice kimwe gishobora kuba cyashyuha ku buryo izo ndwara zititabwaho ese izo ndwara zititabwaho ni izihe bongera nkamubaza nti ese ko ku munsi w'ejo nabonye abajyanama b'ubuzima bavugaga bagenda mu ngo natwe se batugezeho barimo gutanga imiti ibinini ngo byifashishwa kuvura inzoka kuva ku bana batoya kugeza ku bantu bakuru
yararimo bisobanura mu kanya yararimo kubisobanura mu kanya ko ibyo binini byagiye bitangwa kugira ngo bitazavaho binarenze igihe byagenewe komeza
nanjye rero mu bantu bakire nanjye ndimo kuko nageze mu rugo nimugoroba umugore arakima ati ibiti nakigufatiye cyakira ariko nakiriye ufite impungenge ntize ibyacyo ariko numvise ko cyasanzwe na minisiteri y'ubuzima basha kuba nacyakira
ni iki cyari cyaguteye impungenge
nyine gufata umuti cyangwa ukabakira utazi ahantu waturutse ntabwo wabyizera
kandi wari uhawe na madamu wawe afite uwawe umuhaye
nyine mu nyuma yasobanuriye ambwira uko ngomba kuwufata n'uburyo ngomba kuwukoresha ambwira n'uko ngomba no kugihekenya nabazaniye se nk'izo nzoka bavuga ni nk'izihe none akandi kabazo namubaza ese ko bavuze ko hari indwara zititabwaho tukaba tubona hari amavuriro hano mu Rwanda yirwaye maze ku maradiyo atandukanye avuga ko avura indwara atanga imiti ya Kinyarwanda ese izo ndwara zititabwaho ayo mavuriro atanga imiti ya Kinyarwanda yenda tuvuge ko ariyo ayavura birenze ko twagana andi mavuriro ya leta se cyangwa yigenga ariko atanga imiti ya kizungu
yese
nyina nyina namubaza ni se izo ndwara zititabwaho ni nk'izihe
yaramaze kuzisobanura mu kanya ariko ni mu kanya nuko ushobora kubutara ukurikiye ariko ubwara kubwira muri makeya
nazisobanuye nari ku iradiyo ariko antiriyemo makeya wenda nkiri ku murongo ntaracika wenda nazumva none wenda nibura nkagira nka kandi namubazaho
cyane cyane iziba mu Rwanda yaramaze kuzivugaho izakunze kuboneka tubwira ko hari n'izacitse reka muhe umwanya gusubize bugumyeho
yego
bwana Mbonigaba mwamusubiza
murakoze umukozi w'ibwi rya Amerika arakoze cyane ku bibazo byiza abajije kandi amushimiye kuba yafashe ikinini wenda reka nsobanure kuki abantu bakuru kuri ubu ngubu bari guhabwa ibinini by'inzoka mu by'ukuri byaje kugaragara ko wa abana bato umwaka umwe mfite imyaka 15 ikinini tugasika ababyeyi usanga nubundi niba umwe muri babye yararwaye indwara cyangwa se nubwo atarumbye akaba n'umuntu mukuru y'imyaka 15 yashikiye inzoka zo munda aronya nubundi yanze uramwana afashe akimusange ashyandura vuba noneho ingaruka nziza cyangwa se zambuta yakize yongera itazigira zikomeze kumunga bwa buzima bwe niyo mpamvu minisiteri y'ubuzima yabonye ko ari byiza ko yajya iha n'ibintege inzoka n'abantu bakuru kugira ngo mu rugo rwose abantu bavurwe inzoka hanyuma bitume mu rugo za nzoka zihacika. Niyo mpamvu n'abantu bakuru kuri iyi nshuro barimo guhabwa ibinini by'inzoka akaba ari ikintu kiza cyane Leta y'u Rwanda yakoze kugira ngo tujye twase za nzoka zo mu nda dore ko zinatera ikibazo cy'indwara mu kugwingira kw'abana cyangwa se mu mikurire y'abana. Ubwo rero akoze kuba yafashe icyo kinini ni utangwa mu gihugu cyose no ku bantu bakuru. Ikintu yaragarutse yibaza kuri inzoka zo mu nda zaba ari izihe nzoka bakora ni izihe reka se nkamubwira ubwoko bwazo kugira ngo amenye icyo kinini kivura. Hari inzoka bita asikari cyangwa se runo mu Kinyarwanda ni inzoka iyo zibaye nyinshi mu nda hari igihe zisohora n'amaraso iyo zitabaye nyinshi cyane ariko bituma noneho bya bindi umuntu ariye kuko byinjira mu muntu binyuze mu mara bikumara niniya byinjira mu mara byamugiye mu muntu iyo ari nyinshi uraha mu mara bituma bya bindi byari kwinjira mu mara bitabasha kugenda ngo bigiye mu muntu bibashe kumugirira akamaro haba mu kubaka umubiri we n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndetse hari n'ubwo zifata bya bintu by'ingenzi byari gutunga wa muntu zikabyitwarije izo nzoka. Izo ni zo zitwa sikarisi rero. Hari indi yitwa antirosome iyo inanyunyuza amaraso iyo ifashe ku mubura kugira iraharuma birumvikana noneho umuntu akagenda ava amaraso ku buryo hari igihe ushobora gutakaza rero n'ibice bitanu bya mililitiro ku munsi ku nzoka imwe. Nyuma yaho rero mva afite inzoka nyinshi byaza kuba ibibazo bikomeye cyane kuko watakaza amaraso cyane
ahubwo se mbese gatoya utubwira aho ngaho aho iyo umuntu atobotse amara ngo ntihavamo n'izindi ngaruka uretse no kuva amaraso ubwo nta bindi bintu bishobora kwinjira mu mara.
Nibyo je ntihabamo ibibazo byinshi ubwo nyine urumva ko nta kindi kikurikiraho ni ukubagwa nta nzoka bakazimukuramo birababaje ko hari ushobora kubagwa bakamukuramo akabase k'inzoka kandi n'abakuru bikaba biba byababaho ibyo rero urumva yari bazwe bagwa nyine bikagenda neza hari n'abagira ibyago bakaba babura ubuzima ni ibyago bituruka byose kuri izo nzoka zo mu nda. Niyo mpamvu umuvandimwe umukunzi w'ijwi rya Amerika wabaza ari icyo kibazo ni byiza ko yafashe kinini kuko ni ukugira ngo duhashye inzoka mu by'ukuri mu ngo ariko ikigeretseho niba tufashe cya kinini cy'inzoka twese mu rugo dukurikizeho isuku ko cya kinini ntabwo cyica amagi y'inzoka niba zimaze gupfa zigashiramo nibyo ariko birashoboka ko muri wa musarane tukaba dufite iwacu hashobora kuba hakirimo amagi amasazi yajyamo akarona y'amagi ku gatanda k'amasahane cyangwa se mu nzu iwacu cyangwa se ahandi twaba twakoze no ku rugi dufite wa musarane tukavamo tutakarabye twakwandura ya masazi agiye mu musarane akafata wa mwanda akazakashya ku masahane twakwandura nawe bisaba ko tumaze gufata ikinini twese dukaze ingamba z'isuku kugira ngo tubashe guhashya indwara zose z'inzoka zishobora kuba zakunya zikatugarukaho.
Ubwo se iyi miti mutubwiyemo inzoka zimwe za sikarisi za runwa za akirisitome n'izindi zindi umuntu yanyoye iyi miti nabyo ishobora ku iyo miti ako kanini gashobora kuzihashya tuvuge nka teniye cyangwa n'izindi umuntu yaba afite cyangwa yanywa izicwa ni izitwa n'uyu muti zigapfa hanyuma ubundi akajya kwipimisha izisigaye.
Murakoze cyane ku kibazo cyiza nibyo ntabwo zose zishwa n'ikinini kimwe icyo tuba twahaye cya rubendazole ubu nicyo kiri guhabwa abantu bakuru naho rubendazole gihabwa abana gusa rubendazole ishobora gufata n'abantu bakuru nabwo nta kibazo byose ni ibinini bitandukanye bikora neza mu by'ukuri icyo cyica izo nzoka zitwara n'utuvuga zo mu nda za sikarisi za runwa za kirosome ariko ntabwo cyica teniya ntabwo cyica teniya ntabwo cyica inzoka ya nibe tugomba kumenya kubitandukanya hari ushobora kugifata kumva ko irangije noneho yagira nk'ikibazo wenda icyo munda akumva ko cyakinini wenda ari cyo kitamuvuye oya nuko kivura zimwe kigendereye kuvura niho ngo utafata imiti y'itono ngo uvuge irakuvana malaria oya bisaba kufata imiti we malaria ufata imiti ya malaria anabikunda ntabwo yitwa ugafata imiti y'itono nuko nzoka nabyo nibyo rero inzoka zo mu nda zari twavuze zivurwa na rubendazole cyane bendazole nawe teniyayo ikavurwa n'ikindi cyitwa praziquantere
reka twongere tumuhe umwanya. Jean Longueri yavuze ko yifuzaga kumva igisubizo hanyuma yaba asigaranye akabaza nako akakabaza. Reka twongere tumuhe umwanya Jean Longueri.
Yego,
urafite ikindi kibazo cyangwa wasobanukiwe?
Gusobanukirwa hano nasobanukiwe, ariko hari ikibazo wenda atansubije nyine, wenda akiza ndwara, wenda naza kuza kuzumva, wenda navuye ku murongo. Ariko wenda akandi kabazo namubaza, ese ni ngombwa ko umuntu yabasha gufata umuti w'indwara runaka kwisuzumishije kwa muganga ngo muganga umwandikire, cyangwa se wenda batekereza ko buri muntu wese ko iyo ndwara y'inzoka yaba yifite wenda icyo kinini cyaba kivura? Umuntu wese yaba yifite kugira ngo acyakire, cyangwa ni uburyo bwo guproposa, cyangwa se wenda zaba ari indwara zandura wenda bakaba bazi ko buri muntu wese yaba zifite kugira ngo babihe ku bantu bose?
Yego, reka gusubize Jean.
Ndamushimiye cyane icyo cyiza. Ibi ni byo tuba twifuza kugira ngo tuganire na twese kugira ngo twumve ibintu kimwe. Iyi ni impamvu dukora ibintu kugira ngo n'ubutumwa Jean Longue yumvishije twizera ko abugeza no ku bandi, cyangwa se abandi badukurikiye babugeze no ku bandi bantu batandukanye. Kuri iki kintu rero kuki dutanga ikinini cyo tutapimye abantu, ni ntacyo kibazo ari kubaza.
Mubwirwa n'iki niba abo bantu bafite izo ndwara byaba ari iz'abantu bose?
Ikibazo kiba cyane mu by'ukuri izi ndwara kuko zirandura, icyo yakivuzemo zirandura cyane kuko ni isuku. Aha ushobora kumusanga ugasohokamo uri kufungura wa undi avuyemo afite inzoka, nuva nukoraho nawe za nzoka uhita uzifata. Ni urugero naza ahangaho yamahirwe ukuntu zandura cyane. Noneho numwe ugiye musano urawukinguye wa undi yawusohotseho awufunga yawanduje ya magi yashyizeho wishyura uyafata mu ntoki zawe, ugiye gufungura umukandara wenda ugiye ku musarani ushyira ya magi ku mukandara wawe, tuvuyenda ko nusohoka mu musarani uri buze gukaraba intoki, ariko umukandara wawe urumva ko hari ibyo byaha magi. Nugera mu rugo ushobora kugira ibyago by'uko ushobora gufata icyo kurya utakarabye intoki, kandi umukandara wawe nukuramo imyenda urawukoraho ibyago byo kwandura. Ni indwara zandura cyane rero, kubera ko ikintu cy'isuku n'isukura ni ikintu gisaba buri gihe ko tukishyiraho umutima, kandi tukavuga ngo ni ijana ku ijana twakigezeho. Kubera zandura cyane rero, iyo ahantu nibura hari mu bantu ijana bantu makumyabiri bafite izo nzoka, OMS cyangwa umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima uvuga ko abantu bose bari aho bashobora guhabwa ikintu cy'inzoka. Yego, kubera ko bazi ko ukuntu zandura, kubera ukuntu umwe ashobora kuba azifite bahita bavuga ati abantu bose bagombye gufata ikintu cy'inzoka nibura. Nanakundi ikibazo gisaho ushaka kuzica kuzikomeza kuri ikibazo. Niyo mpamvu n'ibindi mpamvu y'inyongera yo kuvuga ngo abantu bose tubahe ibintu n'iby'inzoka kugira ngo inzoka tuzihashye zo gukomeza kuba ikibazo gituma abana bacu bagira imirire mibi.
Ndumva bisobanutse. Ubwo nibiba ngombwa hari n'undi utasobanukiwe ashobora kuza kubibaza tugakomeza kubivugaho. Turacyafite akanya indi minota hafi 30. Reka tube twakiriye na Estache. Uratwumva Estache?
Alo.
Oui, uraho neza?
Yego, ndaho.
Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Generali mfite akabazo. Nabasomyi none OMS yashinze ibyo bintu, OMS yashinze ko izofasha mu myaka ibihumbi bibiri na mirongo itatu yarashinze ko izoba yaranduranye n'imizizi ijya ndwara mwavuze. None nabasomyi izo ndwara yarashinze nubuhe buryo yashize kugira ngo tubyemere nuko yuko tuba yaranduranye n'imizi ibyo tujya ngo baratose bavuze zijya maradine zizi n'abasomyi yateka uburyo bazaba bakoresheje kugira ngo twizere yuko izo ndwara nyine mu mwaka wa 2030 kugira tubone neza yuko yateka ukuntu bazabishyira mu ngiro uburyo bazakoresha kugira twizere nuko umwaka izo ndwara zaba zaranduranywe n'imiti koko. Icyo kibazo nari mfite, murakoze.
Murakoze cyane. Sitasiyo uherereye hehe?
Yego, murakoze cyane.
Urahagana he Sitasiyo? Urahagana he?
Ndi Bujumbura mu Kamenge.
Aho ngaho se ukunze kubona abantu barwaye inzoka? Ukunze kubona abantu barwaye inzoka?
Yego, nakunze kubabona kera nyine mu karere ntuyemwo.
Yereka kusubize
Bosco. Yego, murakoze.
Yego, nawe Bosco murasubiza Estasio.
Yego, arakoze cyane. Nibyo nk'uko umugambi cyangwa intumbero y'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku buzima intumbero yayo imeze ni uko mu gihe kingana n'imyaka 10 kugeza muri 2030 izi ndwara zititaweho uko bikwiriye arizo ziri mu kimwe n'icyongereza zigomba kuba nibura zitakiri ikibazo. Ni ukuvuga ngo 90% yazo tuvuge niba muri iki gihe abantu ijana bazirwaye niba 90% bagomba kuba barazikize batakizirwaye usigasigarana gusa n'abantu 10 niyo ntumbero yo kugira ngo 2030 icyo kintu kiba cyagezweho mu rwego rw'isi yose. Intumbero ikomeye cyane kuko izi ndwara ni nyinshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri zandura kwatandukanye. Icya gatatu nigeze batira ibyiciro bimwe na bimwe by'abantu bafite ubuzima budashamaje ku buryo kuzigobotora bisaba ingufu zidasanzwe. Ubwo rero hakubitwa n'icyorezo cya COVID kigenda gisubiza inyuma ibyari bimaze kugerwaho ugasanga kugira ngo zizagerweho bisaba kongera gushyiramo imbaraga zidasanzwe ku bihugu bitandukanye kugira ngo iyo ntumbero izaba yagezweho muri 2030. Ubwo rero nk'uko abivugaga buri gihugu kireba uko izo ndwara zihagaze n'uko imbaraga zishyirwamo zingana kugira ngo icyo kibazo ndetse no kwita kuri izo ntego bibashe gukunda hanyuma bakaba bareba icyo bakongeramo cyangwa se bavugurura kugira ngo izo ntego zibashe kugerwaho. Ariko nk'uko biri twizera nko mu Rwanda ko dushobora kubigeraho bitewe cya mbere na mbere umuturage niwe muntu wa mbere ushyirwa imbere kugira ngo abashe kugiramo uruhare. Ni ukuvuga ngo binyuriye mu isibo aho umuyobozi w'isibo n'umujyanama w'ubuzima bari kinini mu rugo ku rundi banareba ikijyanye n'isuku n'isukura. Ni nko muri icyo gikorwa kirimo gikorwa kuri iyi nshuro aho iyo barebye ikibazo kijyanye n'isuku n'isukura bareba amatoilette y'urwo rugo bagezemo bagiye guha ikinini ameza ate, ese hari uburyo bwo gukaraba ku musarane buhari, ese niba buhari hari isabune yo gukaraba n'amazi bikwiriye, bakareba ese uwo musarane wuje ibyangombwa nta muntu asaza ajyamo ku byo ashobora gusaba akajya hanze, ese buratinze mu buryo bukwiriye, burasakaye mu buryo bukwiriye, ese amazi urugo rukoresha rubasha kuyatunganya mbere y'uko ruyakoresha, ndavuga ngo uburyo kwateka ubundi buryo bwo kuyasukura hifashishwa imiti yabugenewe, ibyo byose bikarebwaho. Ibyo byose ni ukugira ngo tugere ku ya ntumbero twifuza kugeraho ya 2030 yo guceza indwara nk'uko umuryango w'abibumbye ubiteganya nk'uko byagarutsweho ubwo bamurikaga iyo ntumbero. Navuga ko no mu Rwanda turi ku murongo mwiza dufatanyije ko n'abandi kuko ntabwo ari igikorwa inzego z'ubuzima zikora zonyine, kuko habaho n'inzego zishinzwe ubuhinzi n'ubworozi kuko indwara zifata zijyapfa ku mutungo zijya ku bantu nazo ziri muri urwo rutonde rw'indwara zita uko bikwiriye. Ibyo byose rero bisaba ko habaho ubwo bufatanye abafatanyabikorwa bandi abaterankunga batandukanye izo nzego zose iyo zigiyemo zigafatanya twizera ko ubugenzi bacu intumbero yavuga dushobora kugeraho kandi tukageraho neza.
Yeah. twibutse abatwumva ko iyi ari radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mukadukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio y'inshuti ya bose, no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, turi no kuri Facebook ni VOA Radio Yacu. Ni ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro muri sanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Umutumirwa wacu ni Bwana Mboniga Jean Bosco, akaba akuriye agashami gashinzwe kurwanya indwara z'indiririzi zititaweho mu kigo cy'ubuzima gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Ku murongo wa telefone tugiye kwakira noneho Louis Michel. Uranyumva?
Ndabumva.
Muraho neza Louis Michel.
Muraho neza, ntivugana?
Yego.
Eje ni?
Oui.
Muraho cyane.
Muraho neza.
Amakureje ni murakaza neza.
Ni meza, murakoze cyane, namwe murakaza neza.
Eje ni?
Eh.
Imyaka ni imyaka.
Yego, ni COVID. No, wari ufite akabazo se cyangwa n'igitekerezo?
Ni COVID yagakubita n'inkuba yatangije abantu, mbega ni igitanga n'agahinda gusa.
Ariko izashyira igende. Reka dukomeze dushyireho akacu.
Ese ni akabazo ni turahari.
Yego, baza rwose arakumva Jean Bosco.
No, ikibazo mfite. Ariko nzanze gusuhuza muganga hakiri kumwanga ari hirya yari kigali ngi
yarakumva rwose ari hafi yaho aho ngaho mushobora kuba munarebana
turarebana nuko iyi misozi nayita dukundi none muganga mbere yo mubaze n'ibinyumba
arakumva
mutubwira ko ubundi mutubwira ko ariko yumva ari impungenge iriya miti mwaduhaye rwose ndagira ngo ntawe utari waduhe ya muti.
Nawe wakugezeho?
Neza cyane, nawe uri rwose umeze neza pe. Ahubwo ndagira ngo mbaze muganga, ubundi batubwira ko iyo uri umuti utarwaye, for example iyo nk'iyo amarira ntirwaye bingira ingaruka, mbega ari ibintu bita nkuza effet secondaire mu gifaransa, arabyumva neza. Mbega iriya miti wayiriye atarwaye inzoka, atarwaye inzoka niyo muganga aho ntabwo umubiri bizamugira ingaruka, ntabwo nakoze uramutse uri imiti utarwaye, nta ngaruka zavukamo ziriya miti, ntabwo bizakugira ingaruka. Abatari bafite izo nzoka ubwoko muri buriya mwavuze akarya imiti ako nta kabazo kandi, ariko muri za ndwara mwavuze zirenga 20 mwavuzeho n'indwara y'ubuhumyi muganga. Ariko muganga nandi mutumugana mfite ikibazo cyo kutabona, ariko muganga mwambiye ko mfite ikibazo cya izimeri obutike, mbese muganga ko ni ukanseri nanayo kuze fana rugunda ko wajya kuri za ndwara wavuze ikintu byose, mbe muganga izimeri obutike ntabwo ziya zikira umuntu yakomeza akarwana ngo mbese muganga nawambike no kuba nsaza hari imyaka umuntu ageramo ikagira ngo utazareba muganga. Nibibazo bose rwose urakoze cyane, turi kumwe ndakumva turi kumwe
Louis Michel. Urakoze. Ubwo burwayi ni ubwaje wamaze gukura ko ushyizemo ikintu kijyanye n'ubukure? Ntabwo wabuvukanye
rwose. Ndakubwira umuntu w'Imana maze imyaka ankere 2020 ifite, ariko ni ibintu byananiranye. Ariko waje kumbwira ko mfite ikibazo cya kigeneri politiki, niyo niya nibi hejuru y'amatwi ahagera ngira ngo ibyo bityo bityo, ariko ngiye kwibaza ngo Kigali politiki nari gukira nta nubwo byajyana agahenge ngo mbwira n'imiti n'ibyongere n'ibyumweru bitatu byongere bigahita bikubwira ibyakiye cyangwa sinagira agahenge, ariko nawe nibuka ngo narebaga neza nsoma neza gutyo 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 nari nje ndetse ndiho gutyo gutyo ngira gutyo.
Reka ikibazo kijyanye n'indwara z'amaso keretse asanze hari aho byaba bihuriye ni n'ubu burwayi turimo tuvuga muri izi ndwara zititaweho hanyuma tuzashaka umuganga uvura amaso yenda abaganire ku buryo burambuye mu bijyanye n'indwara z'amaso ariko namuha umwanya akagira icyakubwira ku bibazo byawe urakoze wimishye yego namwe Jean Bosco
murakoze cyane wimishye ndabanze kumushimira kandi mwihanganisha ku kibazo yabonetse kijyanye no kubona no kugira ikibazo cyo cy'amaso yihangane rwose kandi ndizera ko gukomeza kwivuza nk'uko nawe wimwijije kuzamucaka inzobere mu by'amaso bishobora kuzagenda bimufasha wenda bikamworohereza gusa mbaje kumwihanganisha none wenda ntereye ku cyo cya nyuma cy'amaso amaze kuvuga nibyo hari indwara ebyiri ziri mu zitita uko rukwiriye nazo ziteye ikibazo cy'amaso nk'izo nk'iyo navuze ya trakoma ariko nkamubwira ko mu Rwanda mu gihe indwara ya trakoma ntabwo kiri ikibazo kuko iri mu ndwara ahubwo zirimo zicika ku buryo nk'abantu bahumye kubera wenda icyo kibazo cy'iyo ndwara ni bake cyane mu bagenda baboneka basuzumwa ku bitaro byinshi bitandukanye byo mu gihugu ariko ni bake cyane ntabwo n'abantu bavuga ngo ku mwaka ntabwo barenga ntabwo ajya no kuri 50 byumvikana ko n'indwara isa nk'iyagiye icika kubera kimwe uno muco dufite wo gukaraba mu maso ahanini iyo umwana abyutse mu gitondo ikintu cya mbere cyangwa se n'umuntu mukuru abanza gukaraba mu maso ibyo birinda twa dukoko dushobora kuba bakiteri twitwa chlamydia trachomatis ishobora kujya ku maso tukayangiriza akaba yazagira ugahuma ubwo rero icyo kibazo cyo gishobora kuba gifite izindi mpamvu nyinshi zuririyeho niyo mpamvu nk'uko yakomeje kugera bigenza yisuzumisha mu buryo butandukanye ntabwo namutera inkunga yuko udacika intege kuko nk'uko bamaze kubona ko hari ikibazo ashobora gukomeza kureba izindi nzobere zikaba zakomeza kugenda zimufasha kugira ngo hari ukuntu byakoroha bibashe kuba yahabwa ubuvuzi bukeneye kugira ngo byorohe byumvikana ko izo nzobere z'amaso zishobora kubimufashamo wenda ngarutse ku kibazo cy'ingenzi cyane kibuze kundeba kijyanye na cyane cyane n'uko abantu bashobora guhabwa imiti batarwaye bikaba byavamo icyo yavuze yisefe segonde cyangwa se mu cyongereza bita side effect cyangwa se ingaruka nta ngaruka ndamwiza ko nta ngaruka na nkeya rwose wenda nahera kuri we nkamubaza ndetse wigeze wumva ingaruka nyuma yo kugifata ntazo rwose ndakwizeza ko ntazo nanjye naragifashe ubwanjye nta ngaruka gitera kuko buri muti wose umuntu afashe haba hari uburyo usohoka mu mubiri iyo ugeze mu mubiri ukagera ku cya gipimo cy'uko ukora neza mu mubiri umaze kwica na twa dukoko urongera ugasohoka mu mubiri uri mu bundi buryo ushobora gusohoka mu buryo butandukanye ushobora kunyura mu byuya ushobora kunyura mu nkari akenshi nk'uyu nguyu urimo gutangwa unyura mu nkari ku muya mu baso ukayungururwa ukamanuka mu nkari ugasohoka ni ukuvuga ngo ni ya ubanje gukora akazi kawo ari bya bindi navuga ngo byasigaye nta ngaruka na ntoya rwose zitera ni umuti warakoresha igihe ushakaratse igihe kirekire n'imyaka myinshi ku buryo nta ngaruka na nkeya rwose ushobora kukugiraho ku mubiri wawe ni imiti yizewe rero idafite ingaruka na nkeya naho umuri rwose kugifata niyo ndabatatumwuka utayifite koko nta ngaruka rwose nta ngaruka ni ukuvuga ngo impamvu batapima ni uko ntabwo mu gihugu miliyoni icumi yagiye zirenga zapimwa kuri mikorosikopi ngo tubone gutanga ibinini by'inzoka kandi wajya no kuzirangiza undi wagihaye bwa mbere yarongeye kwanduza nawe utagihaye uko ugezeho upima niba undi watinze gupima byumvikana ko bavurirwa icyarimwe kugira ngo urwaye bose bakire kugira ngo bakomeza kwanduzanya mu hariya mu rugo mu muryango no mu mudugudu cyangwa se mu isibo murakoze
reka byumvikane ko ari imiti muvuze ari iyi ngiyi y'inzoka itagiraho izo ngaruka ariko ko nk'indi miti isanzwe umuntu atapfa gufata umuti gusa atabanje kwivuza cyangwa se ngo wandikirwe na muganga kuko nk'uko yabivugaga imiti hari imiti ishobora kugira ingaruka yego murakoze kumuhumuriza rero ubwo nundi warufite impungenge urabona nka urya janonge yari yavuze ati nange mbere yo gufata ikinini nabanje kubyibazaho nuko ndika twakire noneho Josepho uratwumva Josepho Josepho
alo
uyu uratwumva
ndabumva
urahagana he wowe
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego ufite ikibazo gitekerezo
ni ikibazo ariko bazo ndamukize umutumire uwo muganga
arakumva rwose
neza
yego
yibaza ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye hari indwara mwagiye muvuga zititaweho hari indwara mbona ikunze kubaho y'amenyo ikunda kubabaza abana cyane noneho bikaba bikunze kuvugwa ko cyane cyane ibintu bijyanye n'amasukari ari byo byaba bitera ubwo burwayi bw'amenyo agashirira ariko wajya kureba ugasanga nk'ababyeyi bakunze guha abana babo ibintu by'amabombo ibintu by'amabiswi ibintu by'amashokora ugasanga mbese bo babifata nk'aho ari uguhoza nk'umwana igihe wenda rive ariko ukabona bagize ibibazo by'amenyo hato na hato ugasanga amenyo agiye acikagurika wareba ugasanga nta bukangurambaga bakunda kuba babona mbese bwabakangurira kudaha abo bana ibyo bintu birimo amasukari niwe nkaba ntekereza ko nayo iyo ndwara yaba iterwa n'uburangare bwo kuba badakurikiza neza ku bijyanye n'ayo masukari aba ari muri ibyo bintu baha abo bana ugasanga nayo yaba ya ndwara itaritaweho baba murakoze
urakoze cyane Joseph ndumva aho umuntu yazashakana none n'umuganga nawe ushinzwe kuvura amenyo nawe akaba yatuganirira akagenda asobanura inama n'ababyeyi ibyo bashobora gukora kugira ngo barinde abana babo kugira amenyo ashiririye ye urakoze cyane rwose reka Jean Bosco agusubize
yeso
Bosco
ego arakoze cyane ku kibazo cyiza mu by'ukuri izi ndwara zitaweho ni n'uruvange rw'indwara nk'uko nawe yabigarutseho akaba indwara mu by'ukuri ahanini nk'uko nabivuze n'indwara ziterwa n'inyamaswa kumwe n'inyamaswa n'ibindi ahanini indwara ziterwa n'umwanda ariko nanone hakaba n'izindi zishobora guterwa nanone n'uko n'imiterere y'umubiri w'umuntu uyo hari ibindi birenge biterwa n'uko umuntu yonda yagize ukutasha cyangwa kutihanganira ubutare bwamugiyemo bwabwinjiye mu ruhu uturutse ku butaka iyo ndwara ita mu cyongereza bita protoconiosis ku buryo mu by'ukuri kubera ingaruka zazo zitandukanye zinababaje zigera ku bantu niyo mpamvu hashyirwaho gahunda zihariye zo kugira ngo zibashe guhacywa kuko binajyanirana n'ubukene cyane cyangwa se no guteza abantu ubukene kuko iyo abantu barwaye nk'uko biba bigoye kugira ngo babashe kwikorera ahubwo bakaba kwa muganga bashakisha ubuvuzi ubwabo ntibiteze imbere cyangwa bateze imbere imiryango yabo akaba ariyo mpamvu rero hashyirwamo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ikibazo kibashe kubonerwa igisubizo wenda ku bibazo byihariye hari ibibazo bisaba kuko umuntu ajya kwa muganga kuko ntabwo umuntu ahita avuga ati iyi ni ya yindi koko ititaweho yafashe ahubwo bisaba kuyivuza neza kwa muganga bakayisuzuma bakareba kuko niba ariyo bigatuma bahatanga ubuvuzi mu by'ukuri bukwiriye
yewe urumva nyine ni ukwivuza ni ugukurikiza inama z'abaganga kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza ariko nk'uko mukomeje kubigarukaho isuku muri buri byose none Bwana Mbonigaba si ubwa mbere mwitabira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika rwose turabashimira cyane kuba mu mukangurira abantu ibijyanye n'izi ndwara ziterwa n'isuku nke ubwo tuzareba n'ikindi gihe none twongere tuganire ariko najya nkubaze ku ruhande rwawe haciye igihe gitoya mutuganiriye ku by'indwara z'inzoka mwazivuzeho rwose niyo ya bilharziose by'umwihariko mwayivuzeho mubona kuri ubu ngubu byaragiye bigabanuka mukurikije ingamba zafashwe mubona indwara z'inzoka zigenda zicika mu gihugu
murakoze ku kibazo cyiza izi ndwara mu by'ukuri uko zirushaho kumenyekana zirushaho guhabwa uburemere n'abo zagezeho ndetse n'abatarazigerwa n'abo zitarageraho bigatuma bashyiramo imbaraga mu bijyanye n'uburyo bwo kuzirinda no kurinda imiryango yabo ku buryo navuga ngo dukurikije ibihe bihise n'ibiganiro twakoze noneho ubu ngubu bisigaye gukorerwa mu masibo tubona ko hari ikintu kinini birimo kugenda bitanga ntitwavuga ngo umusaruro twawugezeho twageze ku kintu kinini bizagaragara nitujya kongera gukora irindi suzuma nibura muri 2023 tukareba nyuma y'imyaka igera kuri 6 dushyiramo imbaraga ese twageze kuki ugenyeje n'uko twari turi imbere y'iyo myaka 6 iryo suzuma ryo rizatwereka mu by'ukuri ko twagabanyije ibyo bibazo byose bitewe n'indwara ariko nkizera ko bizaba byagarutse ku kiro gikwiriye kuko harimo gushyiramo imbaraga zitandukanye urugero niba rabu ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi inagri bari kuvuga batireka turwanye no kugira ngo imbwa zikingirwe zose zibanze zibarurwe kandi zinakingirwe ibyo bizagabanya ba bantu barumwaga nazo usibye no kugabanya barumwaga nazo bizanagabanya abashoboraga kurumwa nazo bakagira n'ibisazi by'ingo n'urugero nayo intanze ku ndwara imwe itaritaweho ishobora gucika bitewe n'imbaraga ziri gushyirwamo n'ibigo bitandukanye biba nicyo kibazo niba tuvuge urugero tuvuze tuti mu bishanga byose abantu bakuru nabo bafata ibintu by'inzoka ndavuga iyo abantu bakora mu bishanga by'ubuhinzi bw'umuceri cyangwa se n'abandi bantu bahaturiye kugira ngo birinde ko bya bishanga byakomeza kwanduzwa byo ntandaro yo kwanduza kw'abantu bose babigana cyangwa se babikoreramo niba inzego zitandukanye zirimo kuvuga tuti twese reka dufatanye n'icyo kibazo twizera ko bizagira umusaruro mwiza bitanga kuko izo nzego zirimo kuyikora ntabwo ari ibintu kuvuga kubera biri mu bitekerezo oya ni ibintu birimo gukorwa izi nzego zitandukanye ku buryo umusaruro wo twawitega kandi ugaragara ariko bizagaragazwa n'iryo genzura n'iryo suzuma rizakorwa nibura rikatwereka aho twavuye n'aho twaba tugeze nibwo twazabona kumenya by'ukuri ko twavuga ngo ibyo twakoze byatanze umusaruro uyu n'uyu
ese ubwo ikinini tuvuge muravuga ko ubu ngubu kirimo gutangwa ahantu hose kitangwa nyuma mwakongera kugitanga cyangwa se cyakenerwa nyuma y'igihe kingana iki tuvuge nk'indi nshuro yo kongera kugitanga bisabwa ko habashize nk'igihe kingana iki sinzi niba ikibazo mu kibazo
murakoze cyane ikirumvikana murakoze nyakubahwa Jimmy itangwa mu by'ukuri dufite n'ibinini bihagije na buri mezi atatu biremewe kuba bitanga ni ukuvuga ngo nko mu turere tuzi ko dufite ikibazo cy'inzoka nyinshi tuba tuyitanga inshuro eshatu kuko nibwo bushobozi dufite bw'ibinini bishobora gutangwa ukuntu muri utwo turere dufite inzoka nyinshi cyane nuvuga inzoka nyinshi ni nk'akarere kashobora kuba gafite mu bantu 150 bakaba banduye inzoka zo mu nda aho ngaho tuba tubaha ibinini nibura 3 mu mwaka noneho niba ari nk'akarere wenda kari hagati ya 20 mu bantu 20 kiba 40 bangahe bakaba banduye aho tuba tubaha 2 mu mwaka
noneho gana mbonigaba ni iki mwumva muri rusange cyafasha abantu kurandura izi ndwara uruhare rw'umuturage ku giti cye n'uruhe alo ubanza umutumirwa wacu telefoni ye icitse kuko ndumva atatwumva radijo turakumvise
nasobanuraga inshuro tubitanga mwazumvise
cyangwa inshuro twazumvise nari ndimo kubaza mwebwe ku ruhande rwanyu nk'abashinzwe kufasha abantu kugira ubuzima bwiza mufite ibyo mukora ariko najya ngo babaze muri rusange niki mwumva cyafasha abantu kurwanya izo ndwara cyangwa se kuzirandura uruhare rwa buri muturage ku giti cye n'uruhe
nakwimura koze reka mbere kuri gahunda ireba abaturage ndetse n'abayobozi n'abantu dukora mu buzima ni gahunda mu cyongereza ya community engagement campaign mu cyongereza yiswe tujyanemo campaign ku isuku n'isukura ikoze iti naho mu isibo ubwabo ingo 1520 bareba bati ibibazo bituma izi ndwara zitwibasira zitwibasira ziba kandi hano iwacu mu isibo ni ibihe ubwo ni mutwara sibo umujyanama w'ubuzima noneho bamara kureba igituma izo ndwara ziba kandi mu isibo bakica bakareba ese twakora iki kugira ngo ibyo bibazo bituma izi ndwara ziba kandi iwacu bikemuke bakishyiraho ingamba ubwabo ziboneye mu isibo yabo zatuma bya bibazo babicikaho birashoboka rwose bakavuga bati reka buri rugo rugire umusarane ufite uburyo bwo gukaraba akajerekani n'agasabune ku musarane niba mu gihe cy'ukwezi amezi abiri twe dufite utwo dukoresho ku musarane wacu buri rugo rube rufite uburyo bwo gutunganya amazi yo kunywa ni urugero n'izindi mpamvu nyinshi zitandukanye bashobora kureba hamwe mu rwego rw'isigo ariko noneho bishyiraho n'uburyo bwo kujya bareba ko izina ngamba zazubahije bwo kuba mu isibo kuko niba urugo rumwe rwambaye mu isibo amasazi nta musaka agira azava ku rugo rumwe ajye ku rundi rugo bivuze ngo bikeneye ko bafatira ingamba hamwe n'urwego rw'isibo kugira ngo bacire izo nzoka zitewe n'umwanda mu isibo yabo nayo cyo mu isibo yabo umudugudu wose zaba zicitse umudugudu zigiye ku kagari hose zicike akagari kagiye ku murenge umurenge wose zicike zigiye ku karere kose izo ndwara zitewe n'umwanda zicike ariko byaba hahandi hasi mu isibo kuko ubonye ko urugo rumwe rwanduye cyangwa rufite izo nzoka zo mu nda ashobora kwanduza n'izindi nzoka n'izindi ngo zituranye mu isibo niyo mpamvu iyo gahunda tujyanemo kampeyini twifuza ko ari kampeyini ishyirwamo ingufu n'abantu bireba bose ni ukuvuga ngo guhera mu isibo mu rwarasibo umujyanama w'ubuzima umuyobozi w'umudugudu kuri iyo gatanyiza no kugenzura uburyo icyo kintu gishyirwa mu bikorwa icyo ni icya mbere gushyira ingufu muri iyo gahunda noneho tugeze uruhare rw'umuntu ku giti cye rwa buri muturarwanda cyangwa buri muturage ni ukubanza akareba ese njyewe nagize wa muco w'isuku muri njyewe wo gukaraba intoki mu buryo bukwiriye mvuye ku musarane nkigera mu rugo se ese mfite wa muco mwiza wo kubasha buri gihe kureba ibitameze neza nkabishyira ku murongo niba umusarane wenda udasukuye nkawusukura bivuga ngo biraza kureba mu giti cye turebe ko twagize uwo muco ubwacu noneho shefu umuryango cyane cyane iyo inshingano nziza yafasha cyane arebe ko byose bishyirwa ku murongo mu rugo rwe tubigenze gutyo twese izi ndwara z'inzoka n'izindi zose zirwa n'umwanda twazihashya kandi byatworohera tukagira amagara mazima kuko bivugwa ko indwara nyinshi hafi 90% ziterwa n'ikibazo cy'umwanda
rwose ndumva abakuri ikiganiro bumvise akamaro k'isuku mu kurwanya izo ndwara zarizo mushinzwe guhashya nibutsa abadukurikiye ko Bwana Jean Bosco Mbonigaba hari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaho n'izindi bizi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda ndeka rero ngushimire cyane kuri uyu mwanya uhaye Radijwi rya Amerika n'abakunzi bayo
murakoze cyane ndabashimiye kamwe aduha umwanya ngo tuganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bikenewe cyane kandi dukunda kwishimira ko ubutumwa bugera kuri benshi no mu bihe bitaha
murakoze cyane reka mbashimire namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika kwa mwahisemo kubana natwe muri ikiganiro nshimira byimazeyo abatwandikiye ndetse n'abafashe ijambo muri ikiganiro bakabaza ibibazo rwose bifite ingufu byabonye ibisubizo bihamye nkaba nshimiye nabo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma injeniyeri na Fasilige Beho wakiraga telefone zanyu kuri mikoro rero mwura uyu mwanya mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi twese tubaseze tubifuriza ibihe byiza amahoro iwanyu no mubanyu mwese mwese mugire ubuzima buzira umuze mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona